uya kumbula kithi sizwa ngosinyama sizwa ngosinyama kodwa uyabona manje yashingo ngotwane uya kumbula kithi sizwa ngosinyama sizwa ngosinyama kodwa uyabona manje yashingo ngotwane
Izinto sezishintshi Isikhathi sethu sifikile Nganoma uyakhumbula ngithi Iphupho lomuda liphuma ude saphila Izinto sezishintshi Isikhathi sethu sifikile Nganoma uyakhumbula ngithi Iphupho lomuda liphuma ude saphila Papa ngipa amandla nokuhlakanipha Ukuze ngikwazi ukugcina ibusiso zami
Papa ngipa
amandla nokuhlakanipha Vula amehlo wami ukuthi ngibone ongithandayo wangempela
Uyakhumbula kithi Sizwa ngosinyama Sizwa ngosinyama Kodwa uyabona manje Yashingo ngotwane Uyakhumbula kithi Sizwa ngosinyama Sizwa ngosinyama Kodwa uyabona manje Yashingo ngotwane Awuthila sokumelela Awuthila sokumelela ngosinyama Magube njalo Ube njengokusho kwakho Awuthina sophumelela Awuthina sophumelela Nkosi Magube njalo Ube njengokusho kwakho Ngiyophumelela milapho kaJehova Nkabe ngamandla wakho Sihlezi sifika abathakathi Sihlezi sifika nomonasi Sihle phaswe phiko lakho Ngiyophumelela milambo kaJehova Ngabe ngamandla wakho Sihlezi sifika abathakathi Sihlezi sifika nomonasi Sihle phaswe phiko lakho Uyakhumbula kithi Sizwa ngosinyama, sizwa ngosinyama Kodwa uyabona manje Yashingo ngotwane Uyakhumbula kithi Sizwa ngosinyama, sizwa ngosinyama Kodwa uyabona manje Yashingo ngotwane